new position every time me a dig it. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari.
Shika jaba shika mtoto dini bablas. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza shike onanga yani double dance. Mami ndo fisika unarada kuna koto bond. Geuka nikubenga, geuka nikubeng. Geuka nikubenga, geuka nikubeng.
New position, new position, new position. Gala new position, new position. New position, new position, yala new position. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari.
Rada rada negane tuingie ndani juu misibane minajua ukohoni. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famane wale wajanja. Kushoto kulia wanachora namba saba. Wana wanachora namba saba.
Shukri wagri shukri wadi ten 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 ten. Nasema shukri wagri shukri wadi ten ten ten. Yo yeah. Katika dondosa yeah. Natigyal rombosa yeah. Rombosa kila mutu rombosa hey.
Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Yala new position, new position. Yala new position, new position. Yala new position, new position. New position, new position.
Yo kifuniko toshe chupa. Katika kalija ina mfupa. Paka rangi toa kutu hii chuma. Hezi wai kusi nimejipinchuma. Pika spread dizi teke karuma. Hezi wai kusi nimejipinchuma.
Mlango inabishiwa na watchman. Juwan awa unawika tutosha. Ushaiguswa usikie tukunyora. Ushaiguswa usikie tukuoga. Bahati mbaya ukinipata juu ya handas. Kwanza nikichanganisha shada. Nipe
new position, new position, new position. Yala new position, new position, new position, new position. Yala new position, new position, new position, new position. Yala new position, yala new position, new position, new position. Yala new position, yala. Yala.